said it to everybody that they need. It's been a pleasure of mine, so do this be for you. Whoever was supported it, got it, fell it, was a seal. Kubeke njalo kathini, ntwana ukuyisekiya bonga. Wona nomsebenzi okhiphe busy, kanzikike donga. Samina ukusebenza hard, yizwa bekungekho lula. Le project sokuyibona iphelele, sigcine ukungikhulula. Anginawo amazwi amaningi, phela izandla zidlula ikhanda. I wish you could find a hit song, ozodlala amakhanda. Kukoningi kusengakusha, rather than saying thank you. Sekuyosala kahle, balalela, got much love for you.